azimisele usebenze ngamandla nangokuzikhandla kuze kuyokhaya.
Ngifuna ukuzimela ngibe nento zami ikhaya elifudumele transemazinde
iPosh Panamera dad dadla entabeni umhlaba ongapheli ukuzalela abantwana dad
mana kangane dad ngisafuna sipile asekhona amandla siyobona amazwe phesheya kolwandle
lwandle lwaseDubai kwelikameli lale mahotela
umuntuthandayo bonaye
Dubai, Kweli Kameli, Lale Mahotela,
Kweli Kameli,